another song. Onakuke,
Melianzo, Ravi, Ravi. We will turn you out, Mina. Kila kitono melianzo, Ravi, Ravi. Yeshua Amashia, Ungwatili lenga ungama, Ravi, Ravi. Yeshua Amashi, Umwatili Lenga Ungama, Rabi, Rabi. Yesu Vinya Wapa We,
Yesu Vinya Wapa, Kutenge Wapa, Wapa Kume.
Yesu Vinya Wapa,
Yesu
Vinya Wapa,
Kutenge Wapa. Oh,
Yesu, Vinya Wapa.
An amazing God. Thank you.